So them boys must have been with the buses, some little shit, nigga.
Shoga yangu we mzuri tu ila tatizo jina. Mama sita utapendwa tu siku kipata jina. We mzuri sana fanya fanya upate jina. Señorita utaongwa tu siku kipata jina. Kama shepu mepewa adiweza kwa wapeni. Suro mepewa tatizo bado ya trendi. Sio kila mwenye hela ukamzani adanga. Wengine mchana masela usiku ndoanga. Kabla bado jawa popular ni kupe formula. Unawauza magari na madalari watu hatari. Sije ukazani zani lamentari miguchari. Who are you? You're so beautiful. If I don't know you, how can I make you my baby boo? Who are you? You're so beautiful. If I don't know you, how can I make you my baby boo? Who are you? You're so beautiful. If I don't know you, how can I make you my baby boo? Shit. Who are you? You're so beautiful. If I don't know you, how can I make you my baby boo? Shoga yangu we mzuri tu ila tatizo jina. Mama sita utapendwa tu siku kipata jina. We mzuri sana fanya fanya upate jina. Señorita utaongwa tu siku kipata jina.
Oya oya, oya oya, Konde gang. Oya oya, oya oya, waso iso. Oya oya, oya oya, mwanangu Kenny. Kwa kili za wabongo atajua na mwongopea. Master kibongo kwa uzuri hata kuingia wengi wabaya. Mjini nyota na we nyota una. Fanya ufanya vyoshoge yangu upate jina. Mbuyu uo mchicha ulikuwa jama. Kipenya penya na watu atakuona. Toto mzuri wengi wanamuita gama balao. Watoto mjini wanamuatafia kabari yao. Who are you? You so beautiful. If I don't know you, I'm gonna make you my baby boo.
Who are you? You're so beautiful. If I don't know you, I'm gonna make you my baby boo.
Who are you? You're so beautiful. If I don't know you, I'm gonna make you my baby boo.
Who are you? You're so beautiful. If I don't know you, I'm gonna make you my baby boo.
Vanwap.com.